legit war anakijere zero koma no mufero no mwana mufere yeah. Legit ones, the one I'm kukumi eh. If you have love, then you miss a kubanda ba vide mie. Anabisa kila fifiche tie. Siri nabu debo bumbuso wine. Kuda muchimu, I've seen your love was just a lie. Atere chida lonzibio mazeo, now I'm dry. Uli nitupo kuma tope. Nile kupa kila kitu kipi kifanyo kope. Madeni ni kibao na chupa kazi ni libe. Na kuchukia sana, nino moja tu ni hepe. Skiza, tangu wena mimi na konda tu. Nikambe sili kila siku tugombana tu. Wehu nipendi shaji wanapenda pesa tu. Na uli nifanya mengi ila kanyamaza tu. Anagijere, jere, ziru kambiro mwenu mufere. Mufere nimechoka watu wane ni nagere. Gere na sababu ni wewa kuna mwingine. Anagijere, jere, ziru kambiro mwenu mufere. Mufere nimechoka watu wane ni nagere. Gere na sababu ni wewa kuna mwingine. Wabula nkoyo yuka temba wadoza wewe kabia chija kuja webi bade obambio baseka funze sedira munte yandeka wanzi dukira zire na kungoso vizori vera wa ana madari teta ni hai walai nechusa nile mbio na tabi mbae wagena nonde kata bila hai katuzungo dejendi mimi nisha funga jie buliche wasa wangana fubu kuchekua katempori iriza uronji kankusomere barua olimurimbo olimukuzo zanyira kumutembo vera muyenga choka tempori rovera katue toina mpisa toina chitivo chincho choina wukuzi na wukumpa nyanziramu hebio joina anagijere jere ziru kambiro mwono mufere mfere nimechoka watu wane ni nagere gere na sababu ni wewa kuna mwengine anagijere jere mufere, mufere nimechoka watu wane ni nagere. Gere na sababu ni wewa kuna mwingine. Anagijera no mwana zanyanga pere. Na yere romu teme mchaza nyale robire mie. Mwande radikadi mwanu mzanyo kwa kukomie. Ano nye walala na ye wano wawa mule mie yeah. Ebu niache nende zaku na minende zangu. Misi na mda waku nisha pata mke wangu. Ana upendo natakuwa mama wa wanangu. Nombo niache nende zaku na minende zangu yeah. Ana madere indeta ni hai. Walai nechusa nile mbio na tabi mbae. Kikweli wagena nonde kata bila hai. Katuzungo dejendi mimi nisha funga njia. Jere, jere, ziru kambiro mwono mufere. Mufere nimechoka watu wane ni nagere. Gere na sababu ni wewa kuna mwingine. Anagijere, jere, ziru kambiro mwono mufere. Mufere nimechoka watu wane ni nagere. Gere na sababu ni wewa kuna mwingine. Yeah, Dev Cab in the jet wall.
Management.